Kwa chanjwa nga mafazi Kazi mpaka sendele suwa sabe tu ales pasane umfutho amulo solo lo besifane lolu nina kujabe tu kujite bakashi sambona sakwele nyoni owanga sengazibunda nomlilo kadokhamtsamani usubhithu bayawo hangizofuna ukuhit yomwana ngazibona sehim manager apha bazivakazela abezwe ngayo bayifunda bayithola bayilandela ngiyabasebenzela naphuthi ikati ezinye so unywase umadido dithi izitya uma belesela ngovalo kwabamfunayo izitya zilindisa umhlanga emanzini ahambayo sinqotyeqoshe ngamehlo eqeleni zingambheki zimshalazela umadida uthandwa zinkaba uthandwa ngamashinga zikhuluma ngamashinga hayi isibongo sakwanjelu yelo bo makhosi omdyabu indiwe zinduna zomdyabu umangela bamlindlela emkhono yekati kungabantu abazalutho izanto ziphila ngokwigudla inqulu kungabantu abazalutho yelo bo le ntuku iqhamuka kudoktha mcebane abakufondayo iyabahlakaza kungentlakazimuka nomoya ugcine sowusinene nenjongo kubo kwabakuzondayo kongakuthandi ozakuthande ale ntuku abayibizi ithambo elikhulu ngingasho lona liphuzi Hello, boo!